Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 no ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Niyedirwe mu basuhuza kandi mbahe ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 Washington DC muri kumwe nanjye Edirwema. Mu Rwanda nubwo amategeko aha abakandida bigenga uburenganzira bwo guhatanira imyanya ya politike yaba ku rwego rw'umukuru w'igihugu cyangwa mu nteko ishinga amategeko, kugeza ubu nta urabasha gutsinda amatora. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko ibyo hanini biterwa n'uko hari ibisabwa umukandida wigenga usanga bigoye kubona ugereranije n'ibisabwa abakandida bahagarariye amashyaka. Urugero nk'uko bigaragazwa n'ingingo ya 94 y'itegeko rigenga itora rya Perezida wa Repubulika n'iry'abagize Inteko Ishinga Amategeko, usibye umwirondoro we, uwiyamamaza ku giti cye agomba no kugaragaza urutonde rw'abantu 600 bashyize umukono cyangwa igikumwe ku iliste ye mu gihugu hose. Nanone ingingo y'107 ivuga ko kugira ngo umukandida wigenga yemererwe kujya mu mutwe w'abadepite agomba kugira nibura 5% by'abatoye neza. Mu kiganiro muri isanga cyo kuri uyu wa kabiri, ibyo nibyo tuganiraho. Twatumiye Philippe Mpayimana wiyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu nk'umukandida wigenga umwaka ushize. Ayo matora yatsinzwe n'umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi Paul Kagame ku majwi 98.63%. Mpayimana yabaye wa kabiri n'amajwi 0.73%, naho Frank Habineza wari uhagarariye ishyaka Democratic Green Party aza inyuma n'amajwi 0.47%. Mpayimana kandi arateganya kuziyamamaza nk'umukandida wigenga mu matora y'abadepite ateganyijwe uyu mwaka mu kwezi kwa munani. Twabibutsa ko mu kwezi kwa munani umwaka ushize ihuriro ry'imitwe ya politike mu Rwanda ryatangaje ko ryiteguye guha ubufasha bw'amafaranga agera kuri miliyoni 20 kuri buri mutwe wa politike uribarizwamo kugira ngo babashe kwitegura amatora y'abadepite ateganyijwe umwaka utaha. Ese inzitizi cyangwa ibibazo abakandida biyamamaza ku giti cyabo bahura nazo ni izihe? Nibyo tuganira ho n'umutumirwa wacu Philippe Mpayimana. Bwana Mpayimana, ikaze cyane mu kiganiro muri sanga.
Urakoze
nawe kuba waduhaye umwanya kugira ngo tuganire. Amakuru atugeraho nuko wifuza cyangwa se uteganya kuziyamamariza umwanya w'ubudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Mbere na mbere, ibi nibyo?
Nibyo ni icyifuzo, haracyari amezi 8 kandi bivuze nyine ko bishobora kuba umwe mu baziyamamaza ari abakandida bigenga.
Ukurikije ibyo wanyuzemo cyangwa se ibyo wabonye ubwo wiyamamazaga nk'umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu, hari nk'amasomo wakuyemo ubona azagufasha muri imigambi yawe ufite yo kugira ngo wiyamamaze nk'umukandida wigenga mu matora y'Inteko Ishinga Amategeko?
Amasomo nyine ni nk'uko mumaze kubivuga mu iriburiro, ya mbere ni ukwibwa umuntu akimara kubera yuko nta nkunga ziteganyirizwa abanyapolitiki bigenga. Ariko nyine isomo rya kabiri ni uko iyo umuntu yifuza gukorera igihugu akabishyiramo umutima wose ntabura abamutera inkunga, ku buryo nk'uko ubushize nashoboye kubigeraho n'ubu ngubu, nubwo nta izo nkunga zidateganijwe bitambuza kwizera no kubona hamwe n'icyizere n'abandi bashobora kubyifuza.
Nk'ibibazo ushobora kuba waranahuye nabyo nk'umukandida wigenga wasangiza abumva Radio Ijwi rya Amerika muri aka kanya, cyangwa se n'abandi bifuza kuba bahatanira imyanya runaka nk'abakandida bigenga, ni nk'ibi?
Icya mbere ni uko tuba dushaka kwinjira mu nzego z'ubuyobozi atari ku nyungu zacu bwite, ari ugukorera abaturage. Noneho abaturage tubwira bakaba ari byiza ko bakwimenyereza gutera inkunga abantu nkatwe tuba dushaka kwinjira nyine muri politiki ngo tugakorere. Nicyo cy'ingenzi gikwiye guhinduka mu mibereho no mu mibanire y'Abanyafurika, kuko nabyo nyine iyo umuntu atangaje kandidatire ashyigikirwa n'abazamufasha bakanamutora.
Bimwe mu bintu umuntu asabwa kugira ngo atange kandidatire ye cyane cyane mu kwiyamamariza umwanya w'abadepite, harimo gutanga umwirondoro wawe, harimo gutanga icyemezo cy'amavuko gitangwa n'urwego rw'igihugu rubifitiye ububasha, amafoto abiri magufi y'amabara, fotokopi y'ikarita indangamuntu, fotokopi y'ikarita y'itora, icyemezo cy'ubutabera kigaragaza ko umuntu atafunzwe cyangwa yafunzwe n'icyo yafungiwe kitarengeje amezi atatu gitangwa n'urwego rwa leta rubifitiye ububasha, ikimenyetso cy'umutwe wa politike cyangwa cy'ishyirahamwe ry'imitwe ya politike gishyirwa ku rupapuro rw'itorwa. Hanyuma ariko ibyo ngibyo ni ibisabwa abakandida batanzwe n'amashyaka ya politike cyangwa se amashyirahamwe y'imitwe ya politike. Hanyuma ku mukandida wigenga hiyongeraho ko agomba gutanga urutonde rw'abantu 600 bashize umukono cyangwa igikumwe ku iliste ye mu gihugu cyose. Icyo ubona ari imbogamizi kuri mwebwe nk'abakandida bigenga?
Oya, kuba itegeko ryarabiteganije hamya ko babitekerejeho, nubwo bigoye ariko birakwiye, kuko nyine ntabwo umuntu yahaguruka gutya ngo agiye kwiyamamaza adafite n'abantu na bake nyine mu gihugu bamuzi bamutinyiye. N'umubare 600 ndetse ugoranye ugereranije nyine n'uko abanyarwanda bagitinyatinya politike, ariko ubundi ntabwo ukwiye kugorana. Ndetse ahantu ugoranira ni uko bisaba nyine bisaba ubushobozi bwinshi, naho ubundi umubare ntabwo nawunenga. Gusa jyewe nshobora gusaba mvuga ati kuko nigeze kuwemererwa banditse, yenda bagafata yuko nyine nigeze kuwugira uwo mubare, ariko sinavuga ko kuba bawusaba bidakwiye.
Nanone ingingo y'107 y'iryo tegeko rigenga itora ry'umukuru w'igihugu n'irya abadepite mu nteko ishinga amategeko, ingingo y'107 ivuga ko kugira ngo umukandida wigenga yemererwe kujya mu mutwe w'abadepite agomba kugira nibura 5% by'abatoye neza. Bwana Mpayimana, mu matora ashize wabonye 0.73%, ubona udafite inzira ndende cyane kugira ngo iyo 5% uzayigereho nuramuka wiyamamaje nk'umukandida wigenga?
Nagombye kuyigeraho kuko ibihe bindi tuba turatera imbere, kandi ari amajwi make nagize yari intango nyine y'intambwe tugomba gutera. Kandi icyateguwe gikomeza gushyirwa mu bikorwa gahoro gahoro. ikina none hari kugeza n'umukibugo none none kugeza rw'abadepite ndabyizeye kandi ariko nanone nsabansabira n'abandi bose bakandida bigenga ko bishobotse uwo mubare bashingiraho bakaba bawugabanya kuko gatanu ku ijana si gake ariko nubwo kataba na gake ntabwo bisobanutse ndetse aho bashingiye basaba uwo mubare ndetse bimanutse byazarushaho guha amahirwe yaba njyewe n'abandi bose bigenga bifuza kwiyamamaza
bikamanuka bikagera nko kuri kangahe
ubundi umuntu ushyiraho amategeko n'amabwiriza nkeka ko yari akwiye kugira icyo ashingiraho iyo igitekerezo gitanu ashingiye ku myanya y'abadepite nyine iri mu nteko ishinga amategeko nk'imyanya yahariwe abadepite baturuka mu mashyaka ya politiki ari narwo rwego uyigenga abarizwamo ni 53 ubwo bivuze ko amajwi yaba aharanira kugira ngo agire umwanya umwe muri 53 ageze nko kuri 1.8% yaba akwiriye kubona uwo mwanya
hanyuma se icyo cyifuzo cyawe hari aho wari wakigeza mu nzego zibishinzwe cyangwa se muri komisiyo y'amatora cyangwa se mu bashinzwe itegeko nshinga kugira ngo wenda icyo kigano kibe cyatangizwa mu gihugu
yewe igitekerezo naragitanze cyifuzo narakimenyesheje nyine abayobozi b'inzego zibishinzwe ariko ni icyifuzo ntabwo umuntu umwe yatanga icyifuzo ako kanya ngo bakigire ihame ariko bimwe mu banyarwanda bifuza ibintu bishobora kuba bisobanutse ngo bagategereza umunsi agasohora amabwiriza yemejwe tukareba niba baragifasheho umwanzuro
mukomeje gutega amatwi radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga uyu munsi turaganira hanini ku bijyanye n'abakandida bigenga baharanira imyanya ya politike yaba ku rwego rw'umukuru w'igihugu cyangwa mu nteko ishinga amategeko kugeza ubu ntawurabasha gutsinda muri ayo matora benshi bakavuga ko hari bimwe mu bibazo abakandida bigenga bahura nabyo abandi bashyigikiwe n'amashyaka badahura nabyo kuri telefone dufite kandi abakunzi ba radio ijwi ry'Amerika Janvier wiriwe neza
mwiriwe
uri hehe
ubu ndi Kigali Kanombe
ikibazo cyawe
ikibazo ariko buriya kuki umuntu ukiyobora nyine umuperezida cyangwa muri bariya bakandida baba bari kwiyamamaza kuki we aba afite ingabo zimurinda kurusha abandi banyapolitiki abandi bakandida baturutse mu yandi mashyaka bo bakaba batarindwa kurusha abandi buriya nta kuntu byakorwa biturutse mu nteko nshinga amategeko bo nawe ntajya arindwa agahabwa uburenganzira bungana n'ubwo abandi bakandida baturutse mu yandi mashyaka
urakoze cyane bwana Mpayimana igihe wiyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu wari ufite abakurinda
kandida wiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu nari mbafite igihugu cya bampaye kubera ko ni umutekano w'amatora mu bihe by'amatora kandi no kuri uwo mwanya byari ngombwa sinzi niba ikibazo abaza avuga ko umudepite akwiye kurindwa igihe cyose mu buzima bwe bwose igihe ndakeka ko umudepite ni intumwa y'umuturage akwiye kuba hafi y'abaturage bishobotse ndetse akabana nabo bishobotse gusabira abamurinda ni nko kuba buri muturage wese yagira abamurinda ahubwo gusa abaturage bubaha by'umwihariko intumwa zabo ndakeka ko mu gihe cy'amahoro atari ngombwa ariko mu gihe nyine gihangayikishije n'abadepite bashyiraho amategeko nibo ba mbere banamenya ibihe birimo imihangayiko baba bakwiye birumvikana kurindwa ariko icyo kibazo ndakeka ko mu Rwanda cyangwa
Bwana Mpayimana, mukanya nari nakubajije ikibazo kijyanye n'amajwi wabonye mu matora y'umukuru w'igihugu, uko yabona nuko ubona ibintu bishobora kuzagenda mu gihe cy'amatora y'abadepite. Uvuga ko hari itandukanizo riri hagati y'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite, iryo tandukanizo ni irihe? Ni kuki wumva ufite ushobora kugira amahirwe yo gutsinda ku majwi menshi ugiranije nayo wabonye mu matora y'umukuru w'igihugu?
Ubundi ntatandukanye cyane, kuko hose abadepite cyangwa se umukuru w'igihugu ni inzego zo hejuru z'ubuyobozi bw'igihugu, kuko nyine habaho inzego eshatu: ubutaje, ubushingategeko n'ubuyobozi n'ubutabera. Igitandukanye gusa nyine ni uko umukuru w'igihugu umwanya uba ari umwe, baba bawuharanira. Noneho abadepite umwanya nyine ukaba ari 53. Gishobora guha icyizere umuntu avuga ati umwanya bijyanye wera kuwubona. Ikindi gihe nshingiraho ni uko nyine twari muri 2017, ubu tuzaba turi muri 2018. Abantu baratangutse kandi barashaka kuyobora kurushaho.
Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Inosa, wiriwe neza. Inosa, muranyumva?
Miriwe.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda.
Ikibazo cyawe Inosa?
Ikibazo cyanjye ndavuga muri rusange, yaba y'abadepite cyangwa ya perezida. Mu Rwanda mbona igihe itegeko n'ibwirizwa rigenga umuntu kwiyamamaza yigenga, igihe ritarahinduka, umuntu wese wigenga yiyamamaje yigenga, biragoranye kugira ngo azajye mu buyobozi runaka, yaba ubuyobozi bw'ubuperezida yaba ubw'ubudepite. Ndimo nabigoranye kubera ko abantu 600 mu ruhande rwanjye ngewe mbona ari benshi cyane, kandi nawe nujya kureba no mu bagiye bananizwa usanga baragiye bananizwa n'iyo mibare. Urumva? Ubwo rero iryo tegeko ritarahinduka ngenda mbona bikigoranye. Ikindi ndabaza Mpayimana, Mpayimana ko yatsinzwe mu matora ya perezida, arumva afite ntuza, afite icyizere cy'uko azatsinda y'abadepite? Ubwo ngubwo ni icyo cyizere akifiteho. Ese azakoresha imbaraga ki ku buryo abo bantu 600 azababona noneho mu nteko z'abadepite akaba yajyamo?
Urakoze cyane Inosa. Bwana Mpayimana,
Inosa ko umubare w'abantu 600 ntabwo ari munini cyane, nubwo ubushize byagoranye, ahubwo ni uko bitamenyerewe cyane mu Rwanda, bikaba kandi natwe ubwacu twiyamamazaga twaragombaga gusobanurirwa ibintu byinshi cyane kugira ngo bigende neza, kugeza ubwo nyine ku munota wa nyuma hari abagiye basinyisha abantu bagatanga ko abo bantu batari bakiriho, cyangwa se njyewe ku bwanjye nanjye twagiraga ikibazo ugasanga abantu barasaba ati abantu bakorera hehe cyangwa se bakomoka hehe, bikaba bivangavanga. Uko rero ibintu bigenda byegera imbere abantu bamenyera umurimo wa demokarasi n'abaturage ubwabo ntibazatungurwa kumva yuko hari umuntu ushaka kuba mutumire, kumva ko bizoroha cyane kandi nanone kongera kwitiranya aho umuntu akomoka n'aho atorera ndakeka ko bizagabanuka mu minsi iri imbere.
Aravuze ngo
icyizere cyo kuvuga ko nizeye kuzababona, icyizere iyo umuntu agifite aba agifite icyizere, nicyo gituma abaturage tuba dushaka gukorera badutora tutababwiye ko icyo cyizere nabo umubare wabo wagabanuka.
Ni iki cyahindutse hagati ya 2017 n'uyu mwaka dutangiye, wumva kiguha gutekereza ko ufite amahirwe menshi kurusha ayo wari ufite ubushize?
Byonyine kuba nyine amatora ya 2017 yaragenze neza akarangira neza, abanyarwanda bose tukaba tumaze gusa n'abumvikana yuko twese buri wese mu ishyaka aturukamo cyangwa se umukandida wigenga dushishikajwe no gusigasira ibyagezweho, birumvikana ko ni fondasiyo twashinze bizoroha rero noneho kwiyamamaza kugira ngo bumve noneho ibiki bishyashya n'ayahe mavugurura umukandida ashobora kwiyamamarizaho.
Bwana Mpayimana, hari byinshi byavuzwe mu gihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu, hari ndetse n'abavuze ngo Mpayimana yabakoreshwa n'ubutegetsi ngo amatora narangira ashobora no kuzabona imyanya runaka. Byagenze gute? Abo bavugaga ibyo ngibyo wababwira iki?
Iyo abantu ngo bakunze kuvuga ibyo batekereza ntabwo ari bibi gutekereza ibintu, ariko mparambwira abantu ni byiza n'ukumva agiye ibyo mbabwiye, kuko nibwo buhamya bwanjye ibyo nababwiye ni amateka yanjye y'uko bana naravuye mu mahanga hakirwa neza mu gihugu cyanjye. Icyo nababwira ni uko nzi ko n'abamaherezo ingirano nyinshi bashobora kuzahinyura umunsi bagize ubushake bwo kuza gutanga umusanzu mu gihugu bwo guharanira kwinjira mu buyobozi badaciye mu nzira zikwiye bagaca mu nzira iboneye ariyo ya demokarasi, bazahita basobanukirwa bati ibyo Mpayimana yatubwiraga byarije. Mba mbifuriza gusa ko bagerageza nk'uko nagerageje bakareba niba batazakirwa neza, kuko muri rusange umuntu wese uturutse hanze kugeza ubu ngubu yakirwa neza mu Rwanda. Ibyo bibwira bitari byo kumva ko umuntu w'umugabo yaba igikoresho, ni nk'aho nabo ubwabo baba bumva bashobora kuba igikoresho. Iyo bafite ubwisanzure buke niko bakeka, ariko twubake tugerageze kubwubake bazabona yuko bitari byo.
Ntabari bakugeraho bakwizeza imyanya runaka?
Kwizeza imyanya ntabwo ari cyo kibazo, kuko igihe umuntu ariho ashaka gukora aba nyine yaje gukora. Ushobora gukora igiti cyawe cyangwa se ugakorana n'abandi. Ni ukuvuga ko imyanya tuba twaje kuyisaba abaturage, iyo wahagurutse mu nzira za demokarasi uyisaba abaturage, ariko bamwe mu bahagarariye abaturage baba baratowe imbere yawe bashobora kugusaba ko mukorana mukaba mwakorana. Ariko iyo bitaraba cyangwa se niyo byaba kikerekana yuko umuntu aba abaye igikoresho, ndakeka ko inzira turimo mu buzima busanzwe bwa buri mutaji ari we wese igihe kiragera akaba yashinga imirimo runaka, iki atarayishingwa akaba yakomeza gukora bisanzwe.
Hari abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika batwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook arirwo VOA Radio yacu. Eric Karekezi yagize ati hano i Kabarondo turabumva neza ngo umukandida wigenga biramugora kuko abari umwe, ariko umukandida ufite ishyaka aturukamo biramworohera kubera ibigwi by'ishyaka aturukamo. Niki wabwira Eric?
Icyo namubwira ni uko umukandida wigenga ni intango yo kugira amashyaka menshi, kuko n'amashyaka agizwe n'abantu. Amashyaka agizwe n'abantu ni ukuvuga yuko uko habonetse abakandida benshi bigenga mu gihugu, niko haba ari igitekerezo gishyashya cyo kuba hashobora kuvuka n'ibindi shyaka bishyashya. Simvuze ko abakandida bigenga bashobora guhura bagakora ishyaka rimwe, ahubwo biba byerekana ko hari amwe mu mashyaka akora, hakaba hari n'andi ashobora kubaho. Umukandida wigenga ashobora kugeraho rimwe akaba yashinga ishyaka cyangwa yajya mu rindi shyaka, ariko icyiza cy'umukandida wigenga ni uko atangaza ibigwi bye nk'uko ishyaka ritangaza ibigwi byaryo, abaturage bakamutora nk'uko bamwumvise, hanyuma nanone agatanga icyizere cy'uko iyo ari mu nteko ishinga amategeko nubwo abadepite baba baratowe bahagarariye ishyaka, buri mudepite atanga igitekerezo akurikije imyumvire, akurikije n'ukuntu azi ibibazo by'abaturage. Numva ko
hanyuma se
nyine kuba bataraboneka ari benshi ntibyatuma bacika intege bagombye kurushaho kubifuza ko babaho.
Hari wari uvuze ko hari n'igihe umukandida wigenga ashobora gufata icyemezo cyo gushinga ishyaka rye cyangwa se akaba yakwinjira mu rindi shyaka, iyo migambi hari iyo waba ufite?
Iyo igihe kigeze ibintu birakorwa, ariko kugeza ubu ngubu ntabwo ndagira iyo migambi, kubera ko biracyashoboka ko nakora nigenga akorera uruhande rw'amashyaka ari mu gihugu, kuko ndetse n'abanyarwanda kugeza ubu baracyashyigikiye kumva n'umuntu wigenga bamwubaha. Kuko ese tunarebye n'uko nyine n'amatora yarangiye, urabona ko umukandida wigenga ntabwo byambujije kubona amajwi. Nahita rero mpubuka vuba vuba mu ishinga ishyaka, ariko kubera yenda yenda izo ngorane ziba mu matora, niho umuntu ashobora kugira igitekerezo cyo gushinga ishyaka. Ariko izi ngorane zigabanutse, ibintu byo gushinga ishyaka ntabwo byaba byihutirwa, bishobora no kutanaba ngombwa.
Kuri wowe ishyaka wumva ryaba rikunogeye ni ishyaka ryaba rikora gute?
Ishyaka rishyira imbere nyine bimwe mu bikenewe, bimwe mu bigikenewe. Ubundi ishyaka rishoboye kwigenga rwose rikisanzura, rikegera abaturage, ryamara kwegera abaturage rikagera mu nteko ishinga amategeko, rigatanga ibitekerezo, birumvikana ko riba rifite n'impuguke zishobora gusubiza ibyo bibazo. Hanyuma rero iyo hari ibibazo bidakunze kuvugwa, n'iryo shyaka riba rigomba kugendaho, ari nayo mpamvu rijya kumva kuva mu gihugu runaka havutse ishyaka rishyashya.
Nk'urugero, mu gihugu wabayemo cyane cy'Ubufaransa havutse icyitwa iriya muvuma ya Emmanuel Macron.
Yavukiye igihe rwose, kuko nyine hari abari baratwawe n'ibitekerezo by'ibumoso, bakumva yuko iyo umuntu atari ibumoso aba ari iburyo, hari ab'iburyo bakumva ko umuntu atari iburyo ataba ari ibumoso, bigatuma hari ibibazo batiga bisanzuye bije atangira gahoro gahoro. Turaje bamuteze amatwi bari harakoresha ururimi bifuza. Ni muri buri gihugu birakwiye ko ikintu kidatwara abantu ngo wumve yuko nta kindi gishoboka.
Hari undi watwandikiye, Bigirimana Loise, we yavuze ati birumvikana ko guhangana nk'umukandida wigenga ahanini bigorana, kuko usanga umuntu atamenyerewe agahita atsindwa.
Niyo mpamvu habaho kwiyamamaza. Ndakeka ko kutamenyererwa bigomba kuba inzitizi ku muntu waba ushaka. Sinanavuze jyewe umaze kugiraho ingeza urugendo n'undi munyarwanda wese wa kumva hari ikintu gishyashya ashaka kungura urubuga rwa politiki, ntabwo yabuzwa n'uko ngo atamenyerewe. Ikibazo kibazo bakimbajije bwa mbere gitangira kwinjira muri uru ruhando, kutamenyererwa byonyine ni nabyo byiza bituma wibuka yuko uri umunyarwanda, ukumva yuko ufite uburenganzira bwo gukora icyo wateganyije, noneho ugasanga ntibyari kuba inzitizi yo kutamenyererwa, ahubwo ari inkingi ikomeye yo kujya mu kintu gishyashya mu ruhando rwa politiki.
Dufite kandi kuri telefoni Egide wiriwe neza. Egide, uranyumva?
Yego, alo?
Uri hehe, Egide?
Gilbert,
umbabarire, uri hehe?
No, ndi Burundi, Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Yego, manza mundamukize mutumiye na wewe yetu byatuma kamushasha mwiki.
Narakumva ikibazo.
Yego. Hanyuma akabazo kamera jamani na mazo ita ayishura gisezo ubwo mwene mbe ari mu Rwanda canke avuga ari mu Faransa kugira nte mbandanye.
Gana Mpayimana.
Ndi Kigali kandi navuze nti ndabi Bujumbura turabatuhuza.
Yego, 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 namwegere mu gihe. Hanyuma yo nagira ntango kuko ku bisanzwe ugiye kuraba imibereho y'u Rwanda n'u Burundi gusa n'abantu bagiye dukorera mu buzima bumwe kandi bagiye tubaca mu bintu bimwe. Hanyuma ikibazo cy'iwanjye na nini mfuje uza kubabaza kuri uyu mutwe ukorana na sinitigisasi ya Voix d'Amérique mu Rwanda, ese ku bantu baba bavuga ngo bakora ku giti cyabo tuba ba Diana Rwigara n'abandi, hari umupati yigeze kuba aza gushaka kwiyamamaza nk'aho mu Rwanda arahigwa, ese hoba hariho demokarasi ikwiye ku bakandida bigenga cyane ibaborohereza? Ati nawe rero umukandida yigenga gute ubona ikibazo mu Rwanda ko kandida bigenya ni uwe muco utanga kugira ngo tubone ko neza rerema mu Rwanda ko kandida bigenya yuko dushaka igihe bashobora kuzashikira ikindi cyabo ku mugaragaro kandi bakaba bo kwishyira abasizana ku kuba ari abakandida bigenga ni ryari icyo kintu tukibona ko turiho turaraba urabona ko ubonye ko umukandida yigenga mu Rwanda mbe wanagomba si mu Rwanda gusa ni ahantu ha hose situ muri Afurika tuba tutagenda kwaba amatora namwe tuba tutagenda kwaba ku bakandida bigenga iyo ukoze ikintu kiza kopoza ubutegetsi cyane cyane nko mu Rwanda nko kaza nko kuri Diana Rwigara nyine byagenze ukavuga amajambo aba adashimisha abategetsi kwisanzwe inyuma uragira ingaruka inyuma y'amatora ni kubera iki nata amateka hari abakinga kuko ku bisanzwe nk'uko muri ahigano harabaho kompozanya kandi mukiyamaza kugira ngo uwe bashire izindi by'iwawe kubera iki none bishika inyuma yaho hakaba imikoriki zindi kwa kandida bigenya baba bashikije aho bahagaze cyangwa baba barerekana itagenda muri leta.
Urakoze cyane Gilbert Bwana Mahima. Yavuze ahanini ko akenshi bimaze kugaragara ko abakandida bigenga mu Rwanda bagerageje kugaragaza ko bashaka kwiyamamaza babangamirwa. Yatanze urugero rwa Diane Rwigara, atanga urugero ngo rw'umupadiri nawe wagerageje gushaka kuza kwiyamamaza mu Rwanda ariko bikamugora. Avuga ko abakandida bigenga ahanini kenshi na kenshi iyo bavuze ibitekerezo bidashimisha leta iyo amatora arangiye usanga bibasirwa. Akavuga ko icyo atari ikibazo gusa mu Rwanda ahubwo ari ikibazo kigaragara mu bihugu bitandukanye bya Afurika bituma bigora cyane umukandida wigenga kugira gutsinda amatora.
Yego, ariko namwibutsa ko ikibazo ntabwo ari cy'uko ari umukandida wigenga, nica kubwabyo bishobora kugira ibibazo n'undi mukandida wigenga agira iyo bigeze mu gihe nyine cyo gutanga ibitekerezo. Uko umukandida wigenga abona ibintu akenshi nta n'ubwo aba ari na wenyine kuko agisha abandi inama ajya kwiyamamaza burya yarafashe umurongo nicyo atabishobora kugira ibyo bibazo. Ibyabaye byihariye rero ku Banyarwanda igihe bifite igisobanuro buri wese aba afite icyo atumvikanyeho n'abakwiyamamaza kuko nk'uriya Mahimana kimwe nanjye twavugaga mu Bufaransa ari kumwe ku bw'amahirwe abona ibipapuro bimwemerera kuza mu gihugu mbona pasiporo y'igihugu cyanjye we aba yashoboye kubona pasiporo na viza y'umunyarwanda ushaka gukora politiki mu Rwanda mu gihugu cye aho urumva ko bitaharirwa abakandida bigenga bose uwo mu nigeze nawe mwavuze ibibazo yagize biracyari mu bucamanza mu butabera mu Rwanda hake nabivugaho ariko nyine ntabwo byabuza abashaka bose kwiyamamaza ku mwanya w'umukandida wigenga kuba bagerageza kuko niyo shingiro nini rya demokarasi ntabwo ishyaka ryabaho abakandida bigenga batabaho.
Urakoze cyane. Reka dufate na Aimable wiriwe neza. Uriye Aimable, gerageza kuvuga cyane.
Victor Aimable ndahantu wita mu Kajaga i Bujumbura ku ya antene.
Ikibazo cyawe?
Banza mudamutumije mbere na mbere mutumire ndamwivuze umwaka mushasha.
Arakumva abaza ikibazo cyawe.
Kambara ndamubaze ese ingufu bafite abo bashaka bigenga. Ingufu bafite babona zizotuma bashika aho basaba gushika nizahe? Ko mbona ari abakandida benshi mu Rwanda harimo ba Diane Rwigara n'abandi njya mu padiri bagerageje kwiyamamaza bikananirana, nize ngufu babona afise zizotuma bagiye aho bashitse Paul Kagame bakahiganwa nawe?
Urakoze Aimable, gusa twibutse aba dukurikira yuko iki kiganiro hari ni kitagamije kwamamaza umukandida runaka kuko na Mpayimana ubwe ku giti cye ntabwo aremeza ko aziyamamariza umwanya mu nteko ishinga amategeko kandi n'icyo gihe cyo kwiyamamaza ntabwo kiragera. Gusa icyo tuzi nuko ayo matora ateganijwe mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka. Hari icyo wavuga kuri ibyo bya Aimable bwana Mpayimana?
Ni byiza cyane ibyo mumubwiye. Niyo mpamvu nanjye icyo namubwira ni icyifuzo nza nifuriza rusange y'abantu bashobora kwiyamamaza kugira ngo nyine ibyo bibazo batinya bitazongera kubaho. Nabwira abantu ko kenshi hari amakosa tugira mu mikorere ya politiki, ari nabyo bituma abanyamakuru ba politiki niba twivuguruye tukamenya neza neza gukora politiki icyo ari cyo, buri bigize ibyo gushora imanza cyangwa gushora burya hari igihe nyine umuntu atangaza umugambi we akawutangaza asa n'usebya bagenzi be bandi basanzwe bakora politiki cyangwa se ugasanga noneho bikuruye imanza. Aha rero ni byiza, ni ngombwa ko twiga neza gutangaza imigambi yacu, icyiza twifuza kuzana, twifuza guhindura, maze abaturage bakaba ari bo bacira urubanza mu matora. Urumva ko bitangiye bityo byatuma ibyo byose bica intege abantu bigabanuka.
Bwana Mpayimana, ibyo bijyanye no kumenyekanisha imigambi yanyu ahanini bisaba ubushobozi. Nari mu Rwanda mu gihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu, ariko nabonye ko ishyaka riri ku butegetsi ryabarushaga imbaraga mu bijyanye n'uburyo ubushobozi byose aho mwifuzaga kugera. Sinibaza ko ariko hose mwahageze kubera ikibazo cy'ubushobozi n'uburyo. Ubona icyo kibazo ku bakandida bigenga umuti mwawukurahe?
Kugerekeranye n'ubushobozi bishobotse nyine hakaba nibwo mu nzego z'ubuyobozi zitegura amatora abakandida bigenga nabo bakazakoresha ubushobozi, yenda bakaba bamenyekana kare kugira ngo bige ubushobozi igihugu gishobora kubabemerere imbere. Mu byo nasabye muri ibyo sinabishyizemo, ariko birakwiye ko babyigaho. Tuvuge nko mu matora ashize, umukandida wigenga niwe wemejwe nyuma y'abakandida b'amashyaka. Hari amashyaka abiri niwe wemejwe, noneho umukandida wigenga yemerwa nyuma y'icyumweru ntiyanabona umwanya wo kwitegura kwiyamamaza. Nyamara amashyaka iyo aba yaremejwe kera kandi yaranahawe n'ubushobozi, bishobotse abakandida bigenga bakemezwa kare cyane imbere y'amashyaka, ndetse bakiga uburyo nabo kuko baba bamaze kwemerwa bahabwa ubushobozi kuko baba bagiye gukorera abaturage. Birumva ko byatuma n'abantu bahangana amakipe atari mu cyiciro kimwe ntabwo bayashyira muri shampiyona imwe. Umukandida wigenga iyo bamwemeye aba bamushyize muri shampiyona, ni ibyo bari bafite ni ukumuha kumushyira mu cyiciro cy'abahabwa inkunga byemewe n'amategeko.
Ikindi nanone mwakomeje kuvuga icyo gihe ni ikibazo kijyanye n'umwanya muto wo kwiyamamaza. Mu bijyanye n'amatora y'abagize inteko ishinga amategeko, ibyo byifashe gute?
Ntabwo amabwiriza agenga ayo matora aratoka kugeza ubu. Amakuru mfite ni uko bariho bayategura, ariko ngereranije n'igihe cyateganyijwe kwiyamamaza mu matora y'umwaka ushize y'umukuru w'igihugu, ni hafi ibyumweru bitatu birenzeho gahoro. N'indorerezi zavuye mu mahanga zose zarashimiye icyo gihe cyo kwiyamamaza. Ni gito ariko kiraringaniye, kirakwiriye, kuko gituma abaturage badashyuha imitwe, gituma n'ingengo y'imari y'abiyamamaza nayo zigira borohera. Icyo bisaba ni uko wiyamamaza gusa, ariko ntacyo kikize nakigiraho kuko
kinga yuko chuo tanga sila kihadi hii ni kitanu kwa aliye mazao hati juu kuingana kuzahara vile ndangira kuingana kuchukua kima na maji kavari ya mu
urakoze cyane imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi turimo tuvuga ahanini kubijyanye n'abakandida bigenga baharanira imyanya ya politike yaba ku rwego rw'umukuru w'igihugu cyangwa se mu nteko ishinga amategeko. Ibibazo bahura nabyo ni ibihe, inzitizi bahura nazo ni izihe, nibyo turimo kugerageza kuganira na bwana Mpayimana wigeze kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye umwaka ushize, akaba yarabonye amajwi 0.73%. Kuri telefoni dufite Gakuru, mwiriwe neza.
Uriho neza z'ijya Amerika.
Uri hehe?
Ndi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri teritwari ya Rutshuru.
Na mahoro muri Rutshuru.
Na mahoro kabisa, sakiba Rutshuru atekanye gake.
Ikibazo cyawe.
Ndabanza ngicyo mvuga kubitoza kuba bakuru b'igihugu me izubari yende panda basi batagira ishaka. Muri kije mu Rwanda cyangwa se muri Repubulika barafite ikibazo kuko ntabwo babemerera kubaha imyanya cyangwa se igihe gitubutse kugira ngo bagire uko bazenguruka mu baturage babereka ibyo bagombye kubakorera umunsi baramutse batambutse. Nanone ikindi kibazo ku byerekeranye nurangije kuvuga ntabwo tubashe kumva neza ku buryo irangi bwa rezo cyangwa se rezo nyine bagira ikintu navuga barabaye ndepanda nanone ugasanga ishaka riri ku butegetsi rihari irabagandamiza ntiribahereze uburenganzira bwatuma biyamamaza kuko ari amategeko abemerera kwiyamamaza bakaza kuyabasinyira nyuma y'igihe ubwo ikabatera ikibazo. None kubiyamamaza mu rwo rwego kwaba tutababwira ngo bira byangombwa bagombye guhabwa na leta iri ku butegetsi kugira ngo biyamamaze baje batangira kubisaba mbere y'igihe barebe ko barabibemerera ko iyo babibazanire babagandamije babibemerera mbere y'igihe none ibyangombwa babibonye bikabatera imbaraga no kwiyamamaza bakagira icyo bazakorera abaturage. Nanone tugasaba ishaka ryaba ari ku butegetsi ese kuri Kongo, Rwanda, se ku isi nzima baze nabo batima nibyo kugira ngo bahereze liberite bariya bantu baba bakeneye kwiyamamaza ibyangombwa bakabibemereza kuko nabo bagombye kubasinyira bamara kubasinyira rero bakaba babafunguriye ngo nabo twabibasaba kugira ngo baje babibakoresha.
Urakoze cyane Gakuru Irucuru muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Urakoze cyane kuri ibyo bibazo byawe. Bwana Mpayimana wakurikiye.
Ni igitekerezo cyiza atanze, numvise atari ikibazo kandi gihuye nuko twari tumaze kubivugaho. Abakandida bigenga bagiye bemerwa mbere byarushaho kuba byiza kandi wa mugani n'amashyaka akomeye cyane cyangwa se ari ku butegetsi yumvise ko afite inshingano yo kuborohereza birumvikana ko nta kuntu bitaba ari byiza ku batuye ibihugu byacu bose baba bashaka gukorera abaturage.
Hari ikintu yari avuze kijyanye n'uko ibyo musabwa mwajya mubihabwa kare hanyuma mugatangira kubishakisha aho kugira ngo mubihabwe ku munota wa nyuma bibe impamvu yuko muzitirwa kugira ngo mwe mwakwiyamamaza. Tuvuge nko mu Rwanda itegeko riteganya ko umukandida wiyamamaza ku giti cye usibye umwirondoro we agomba no kugaragaza urutonde rw'abantu 600 bashize umukono cyangwa igikumwe ku lisiti ye mu gihugu cyose. Ese nk'ubu bwana Mpayimana ubu ntiwatangira gushakisha ayo masinyatiri nubwo komisiyo y'amatora itaratangaza ku mugaragaro ibijyanye karandiriye yuko amatora azagenda?
Oya, ntabwo nabikora nyine, ntabihere uburenganzira. Abantu tujye tugereranya kwiyamamaza n'umukino, igihe igihe utangira n'igihe urangirira. Rero komisiyo y'amatora n'imitsiza itariki nini abakandida bashobora gutangira gukora ibi ngibi. Iyo icyo gihe batanze ari gito cyane, ibyo ni byiza kukivugaho, ariko igihe nibo bagitanga, abo nibo twabwira, twasaba, nibo mwasaba. Nayeho jyewe ntacyo nakivugaho kuko nanjye mubabisaba. Birumvikana ko ni igitekerezo cyiza, nyine nari mvuze ko batworohereje buri gihe abakandida bigenga bakajyana bahabwa igihe gihagije mbere, byaba ari byiza.
Kuri wowe igihe gihagije cyakabaye igihe kimeze gute, kingana gute?
Umwaka ushize batanze iminsi 30 tugereranije n'igihugu cyacu gifite intara, uturere 30. Icyo byasabaga gusa ni uko umuntu adakora ari wenyine, ukaba ufite abagufasha, kuba byari byemewe ko umuntu yafashwa n'abantu. Ibyo nta kibazo byateye, kandi no mu minsi iri imbere bakeka ko bazabikorohereza. Gutyo iminsi 30 irahagije. Ariko dushobora gusaba ko bayongera, kuko byose no mu matora aherutse nabonye hariho kuganira. Imitwe y'igihugu y'amatora nayo igomba gutega amatwi wa mugani ibi byose tuzatubeze.
Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Nduwimana, wiriwe neza?
Wiriwe.
Uri hehe?
Ndikaje gucungura mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ariko ikibazo nari cyo ni nk'izere hano ariko nakomeze yiyandikishe kandi yiyamamaze. Ni bwa mbere yiyamamaza ku bw'umukuru w'igihugu yari yagerageje, yari yarose amajwi atari make. Ni kubera nyine ngira cyari nk'icya mbere yari yiyamamaje, nkamusaba yuko yakomezaho ingufu akongera akiyamamaza. Igihe ko muri aya matora y'ishinga amategeko azorushirizaho amajwi n'abamuyoboka ni benshi, cyane cyane nabo bahangana, bamwe bamwe ntibagihangana baba barabafuze. Tukamuteye intege yuko akomeze yandikisha, nyine yarongera ayo makadita asabwa yandikisha. Turamuhaye intege azotorwa kandi baramuyoboka abayobokwe biwe. Icyo ni cyo cyimbere narifise.
Urakoze Nduwimana. Bwana Philippe Mpayimana, ya Nduwimana, ndibaza ko ahanini byari ibitekerezo. Nk'uko nabivuze kare, kugeza ubu nta mukandida wigenga urabasha gutsinda amatora, tureke wenda y'umukuru w'igihugu mu Rwanda, ariko nka ay'abadepite nk'urugero. Impamvu yaba ari iyihe?
Impamvu ni ugucika intege, kandi bitubereyeho guca abantu intege. Niyo mpamvu nshimye kiriya gitekerezo atanze cyo kumpa kunshyigikira, kuntera ingabo mu bitugu, avuga ati ningerageze kuko nongere niyamamaze, niba nyemerera bizaba ari byiza. Ari nabwo buryo nyine bwo kubwira n'abandi bose babishaka ko babikora, ko kuba ntawe urigera yemererwa bidakwiye guca intege abakandida, abashaka kuba abakandida.
Ese kuki uhitamo kwiyamamaza nk'umukandida ku giti cyawe, ntugire ishyaka wumva wajyamo?
Ntabwo ari amahitamo y'umuntu, ariko hari n'ushobora kuba ari mu ishyaka agahitamo kwiyamamaza ku giti cye. Kuko amashyaka ukuntu aba yubatse, aba afite gahunda agenderaho, abantu bakora inama bakumvikana ku miyoborere, ku myiyamamarize, ku mitangire y'amajwi y'amakandidatire. Bivuze nyine yuko jyewe ntaba ndi muri gahunda y'ishyaka runaka, kandi ntabwo ari uguhitamo umuntu umwe niho abari umuntu wese abitwari kuko n'abaturage hari abari mu mashyaka hakaba n'abatayarimo hakaba bashobora no kuva muri rimwe bakajya mu rindi ibyo ntabwo ntacyo bitwaye rwose ni ubwisanzure igihe cyose kigeze umuntu ashobora kuvuga ati njye ndashaka gukorera igihugu kuri uru rwego ntigera mu ishyaka ry'ibumoso cyangwa ry'iburyo cyangwa se nkagenda uko nakabaye byose birashoboka.
Philippe Mpayimana guma kuri telefoni mu kanya turagaruka twinjira ku musozo w'ikiganiro muri Isanga cyano.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Muri Isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Agakamundo ngikirije ko ndumirongeje.
Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo ari cyo dushinzwe. Ku Ijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajyamo basanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga aho uyu munsi umutumirwa wacu ari bwana Philippe Mpayimana. Philippe Mpayimana akaba yari yamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora aheruka mu Rwanda mu mwaka w'2017, akaba yaraje ku mwanya wa kabiri n'amajwi 0.73%. Uyu munsi niwe mutumirwa wacu, turaganira hanini ku bibazo cyangwa se inzitizi abakandida bigenga bakunze guhura nazo mu gihe cyo kwiyamamariza imyanya ya politike, yaba ku rwego rw'umukuru w'igihugu cyangwa se mu nteko ishinga amategeko. Tubibutse ko muri uyu mwaka mu Rwanda mu kwezi kwa munani hateganyijwe amatora y'abadepite, ndetse bwana Mpayimana akaba atekereza ko ashobora kuziyamamariza kwinjira mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Bwana Mpayimana, turi hafi kugera ku musozo, nkawe wamaze kuba umukandida wigenga amatora y'umukuru w'igihugu, urimo uratekereza nanone kuziyamamariza umwanya mu nteko ishinga amategeko, nk'ubutumwa waha abandi bantu bashobora kuba bafite ibitekerezo nk'ibyo ufite ariko akenshi ugasanga baritinya, ni nk'ubuhe?
Ubutumwa ni buri kubiri, buri abari ku ruhande rwo gushaka gukorera abaturage, kubahagararira, kugira impinduka baharanira mu migendekere myiza y'ibihugu byacu. Nyine nuko niba babitekereza batangira bakavuga bati ese ni ibiki bisabwa, kuko bikunze kumva abantu bagize ibibazo ariko ntitwibaza aho ibyo bibazo byavukiye. Umuntu rero ntabwo yamenya ikibazo ugiye mu rugendo ahura nacyo iyo atarutangiye. Bakamenya nk'inzira, yenda niho ngenda nkurikira nk'umunyarwanda wabaga mu mahanga, nkashaka ibyangombwa, nkajya mu gihugu, nkagira uyu mugambi, nkemererwa, nkapigana. Ni ibintu buri wese ashobora kugeraho, cyane cyane ndetse muri iki gihe abantu tuba twifuza ko ibihugu byacu birushaho gutembera muri demokarasi.
Ese hari nk'amakosa ushobora kuba warakoze ubwo wiyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu kuko bwari ubwa mbere. Ndavuga nyine harayo wakoze kubera ko bwari ubwa mbere utari wakamenyereye ibijyanye no kwiyamamaza ariko ugakora amakosa noneho ubu ngubwo uteganya kwiyamamaza ku nshuro ya kabiri ukavuga ngo ayo makosa nahuye nayo sinifuza guhura nayo muri iki gihe cyo kwiyamamariza umwanya mu nteko ishinga amategeko ayo makosa arahari
yewe amakosa nta utagira amakosa ariko nta yonzi icyo nzi ni intege nke umuntu aba afite hariho ababifata nk'ikosa ariko jye nababwira ko atari ikosa kuko intege tuzihabwa n'abadutora n'abadushyigikira n'abo dusanzwe baduhaye kugira ibyo tubaye kutugira nta yonzi natangaza ahubwo nashima nyine ko amakosa yabaye make ariyo byatumye birahongera abantu babona aho nageze ari hafi cyane ari hasi cyane bagakeka ko hari amakosa naba narakoze nuko ni umurimo ukomeye cyane wo kwiyamamaza aho wishima abagomba kwishima aho kwigaya naho akigaya ndishima nkanashimira ndetse n'abantu bivunga kugeza aho ngeze.
Isomo rikomeye wakuyemo ni nk'irihe?
Isomo rikomeye ni uko turiho twubaka ikintu gikomeye cyane tukiri ku ntango yo kubaka inzira ya demokarasi yo gutoza abaturage guharanira kwiyobora cyane cyane no gukora ku buryo amatora agenda neza ku rwego rw'abiyamamaza nta kibazo gisigaye urwego rw'abatora n'abatoresha bagakora ku buryo hatagira abagira akangononwa ngo bavuge ngo amatora yagenze nabi ngo bavuge ngo nashatse gutora umuntu wanjye sinamubona mbese iyo uganira n'abantu bakakubwira bati rwose twari tuzi ko twagutoye turi benshi twumva amajwi asohotse ari make ibyo ngibyo urumva ko biba bibabaje ku rwego rw'umuntu no ku rwego rw'igihugu ariko iyo wumvise abantu bakubwira bati twaraharanye ariya twabonye rwose tuyakire gutyo ibyo nabyo biba ari byiza ndakeka ko isomo nifuza ko abaturage bose b'ibihugu byacu basangira ni uko nyuma y'amatora abantu biruhuta bakishima bakavuga bati byagenze neza nta muntu utakangamye.
Eric kuri telefoni mu masegonda icumi ikibazo cyawe.
Okay, murakoze. Mu by'ukuri icyo nabaza umutumirwa Mpayimana Philippe, ese ni iki aramutse atorewe uwo mwanya, ese ni izihe mpinduka ashobora kuba yahindura mu gihugu, cyane cyane yabasha kuba yahindura byinshi mu buyobozi no mu mikorere, yabasha kwizeza abaturage yuko ibyo bintu byibuze naramuka agira icyiza akagira amahirwe yo gutorwa hari byinshi yahindura muri guverinoma y'u Rwanda.
Urakoze cyane Eric Mpayimana, iki kibazo kikubajije mu gihe waba ufashe icyo cyemezo cyo kwiyamamaza ndetse ugatorwa, mu magambo make cyane unasoza.
Icya mbere cyaba gishyashya ni uko mpamya ko hariho abantu bamwe baba batari mu mashyaka, harimo abantu bamwe baba babona n'amashyaka hari atabakorera neza bakavuga bati reka twisunge uriya mushyashya winjiye mu ruhando rwa politiki. Icyo ni icyo cy'ingenzi. Ariko icya kabiri kigaragara gifatitse ni uko nyine ugereranyije n'amateka n'inzira nanyuzemo, numva hari ijwi ry'abaturage baba hanze y'ibihugu byabo, abanyarwanda baba mu mahanga, riba rikwiye kumvikana kurushaho, ntibaheranwe ahubwo bakavuga bati byaje bikunze tugiye kugira intumwa natwe mu bavugira abaturage, urumva ko hari byinshi byo gukora.
Philippe Mpayimana wabaye umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda, ukaba unatekereza kuziyamamariza umwanya mu nteko ishinga amategeko mu matora ateganyijwe mu kwezi kwa munani uyu mwaka. Ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Nanjye ndabashimiye cyane, murakoze.
Shimire namwe bakunzi bacu mwatanze ibitekerezo ndetse mukanabaza ibibazo. Shimire engineer Patrick wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Inosa Kimenyi wadufashije kugiranya iki kiganiro muri studio ya Karindwi hano Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.
Mwandanya kumviriza Ijwi rya Amerika.